sandla sakho. Give me baba, ungasusa behlo akho. Give me baba, kukho konke ngikho. Ngibonga wena mdali, ungathatha uthando lakho ngizophela.
Take it, say me so happy. La policy to life.